sio kwa goma ili etu. Goma ili a biti ili e tundo ili a mzuko mepanda, mzuko mepanda. Chakula kitu nimevurugwa, nimevurugwa. Mzuko mepanda, mzuko mepanda.
Ayawe, ayawe.
Mijadi mepanda, imepanda.
Ayawe, ayawe.
We DJ, umeshikwa na jini gani leo? Ah, DJ,
unanikosha. Unanikosha.
We DJ, umeshikwa na jini gani leo? Ah, DJ,
unanikosha. Unanikosha.
Change pose. Oya masela Zambi utaka uyo Sambo nakama tunamnazi adamu wapewe uyo. Oya kilaksha, kilaksha kubuka yako. Sinataka kupima choto kwenye sesho. Oya kilaksha, kilaksha kubuka yako. Nasema na majitambura hati kigogo paka gongo lambo.
We DJ, umeshikwa na jini gani leo? DJ,
unanikosha.
We DJ, umeshikwa na jini gani leo? DJ,
unanikosha. Unanikosha.
Unanikosha.
Put the color.